uko jobu kwenye miti na kuona una post Instagram uko bitch. Nasema uko homu you sick na kuona kwenye picha kudina na marafiki. Sometimes najiona niko weak kisema unanipenda na una kama na snitch. Na muda na chekwa na marafiki sema ndo vile tunajitetea na chimba bitch. Ana ana do mana na ni treat nigo za kimachino. Oh no baga namba bo mana na jezesha sana X and so. I say ana ana do mana na ni treat nigo za kimachino. Kama juzi nimekuja no una no taki kufungua uko dani enano. Silete shida mi huwa sipendi shida. Sawa niko na mapenzi na wewe lakini usilete shida. Silete shida mi huwa sipendi shida bana. Sawa niko na mapenzi na wewe lakini usilete shida.
Now I am the one to blame here after everything you've done and what I've been through. Yes, sometimes I feel the same dear na na feel shame pia lakini na smile too. Mustake kuharibia na mood size. Kuleta leta case ya tabilo shahidi. You tell me that I lie, look me in my eye. If I'm not the one who keep this thing alive. My babies drive me insane. My baby anapenda complain. My baby ana vitu vingi vingi anafanya lakini mimi na nyama za sisemi. My babies drive me insane. My baby anapenda complain. My baby ana vitu vingi vingi anafanya lakini mimi na nyama za sisemi.
Silete shida mi huwa sipendi shida. Sawa niko na mapenzi na wewe lakini usilete shida. Silete shida mi huwa sipendi shida bana. Sawa niko na mapenzi na wewe lakini usilete shida.
Classic music.
Silete shida mi huwa sipendi shida. Sawa niko na mapenzi na wewe lakini usilete shida. Silete shida mi huwa sipendi shida bana.